again. Take a breath, we back it again. And as I hit another touch it again.
Take the killer.
Yeah, 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 yeah. Uzuri wako baby ndo umeniteka. Tena kwako na hapa sitokweva. Mana moyo wako ndo usha uteka. Ooh, yeah, yeah, yeah. Show me gari, show me lover. For your lover, baby, si soko rikosa. Sababu nipo na we people wanaronga sana. Mina apa kwako sito toka. Mana moyo wangu dosha uteika. Kama wewe, baby, sicha ona upwe. Yeah, yeah. Natamani siku zote niwe nawe. Usiku na mchana niwe nawe. Dakika kwa dakika niwe nawe. Rekambuge forever. Oh 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 oh. Igie chose nzoba mani.
Rekambuge forever. Oh oh. Igie chose nzoba mani. Rekambuge forever. Oh oh.
Igie, chose nzoba mani.